SBS.
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 SBS Radio.
Akkam jirtu qophii addaa keenya irraa keessatti hawaasa tajaajiltoota keessaa ogummaa mana baankii kan qabu argannee dubbifne. Obbo Muleen baankii beekamaa ta'an Australia keessaa tokko keessa hojjeta. Baankii yookiin akkaawuntii banachuun dirqamaa fi mirga akkamii qaba? Dhimma baankiitti fayyadamuu ilaalchisee wanta hawaasni beekuu qabu maali? Bal'inaan odeeffanneerra itti dhiyaadha.
Tolee, Obbo Mulee gaba gana gara nuftee gara SBS Afaan Oromoo yeroo kee laattee keessattuu yeroo ammaa kanaa yeroo biziidha. Tolee, itti dhufuu kee baay'isanii si galateeffanna maqaa hordoftootaan.
Ayyee, atis baay'ee galatoo miileessa.
Ayyee, egaa naannoo hojiin kee naannoo mana baankii ilaallattee waan ta'eef naannoo kanatti hawaasni keenya waan irraa baratamuu qabu kan jedhurraati. Gaaffii tokko tokko si dhiyeessuudhaafi amma yeroo baankii akkaawuntii baratanii dirqamaa fi mirgi namaa maali yookaan immoo responsibilities and rights kan jedhamu kun yookaan immoo dirqamaa fi mirgi manni baankii banachuu qabu maal fa'aadha? Akkasumas immoo kan baankiin immoo dirqama sirraa eeguu maal fa'aadha?
Baay'ee galatoo mileessa. Egaa maayini namni tokko yommuu herrega baankii banatutti mirgaaf dirqama keessa seenaa jira. Kontiraata mallatteessaa jira jaa ta'eef jechuudha. Kanaaf namni akkaawuntii banatee mana baankiitii qabu yookiin faayinaanshaal institushinii qabu tokko inni jalqaba informeeshinii waa'ee piroodaaktii sana, waa'ee term and kondishinii sana, waa'ee kaffaltiisaa, waa'ee chaarjiisaa, waa'ee intarastiisaa kontiraata sanarra sirriitti dubbisee irraa hubachuudhaa fi informeeshinii sana sirriitti argachuu qaba. Namni birrii liqeeffatu yookiin leendiing agirimentii keessa galu tokko akkasumattis waan liqeeffate sana baankoliin hundumtu reasonably ta'anii nama sanaaf liqeessuu qabu. Namni sunis reasonably ta'eetu liqii sana fudhachuu qaba jechuudha. So baankoliin immoo gama sanaanii informeeshinii sana dhiyeessuu qabu jechuudha. Inni kan biraa sa'aatii kamitti yoo ta'u akkaawunt authorities jijjiirrachuudhaaf yoo gaafate baankoliin dirqama sana bahuu qabu. Namnis kastamariin tokkos mirga sana gaafachuu hin qabaataa jechuudha. Yeroo baay'ee haadha manaa fi abbaa manaa yookiin maatii gidduutti joint akkaawuntiin hin banamaa yookiin hiriyoota gidduutti illee banamuu ni danda'a. Yeroo barbaadan sanatti akkaawunt authorities sana fakkeenyaaf nama lamarraa namni tokko akkaawuntii sana irratti amallatteessu kan jedhu kastamarii sun walirratti walii galeera. Taanaan baankoliin dirqama sana fudhatanii jijjiiruun irraa eegamaa jechuudha. Inni kan biraa namoonni low income warra jennu baankii isaanii low fee account kanaachi immoo no fee account sana gaafachuuf mirga qabu jechuudha. Yeroo baay'ee namoota konseeshinii qabanii yookiin disability pension akkas kan qabanii yommuu baankii isaanii gaafatanii yookiin low fee account sana kennuuf irra jira kastamariin sunis gaafachuuf mirga qaba jechuudha. Yookiin immoo noofii totaalii akkaawuntii kaffaltii ji'aan qabne sana argachuuf mirga qabaataa jechuudha. Isa eksersaayizii gochuun baay'ee barbaachisaadha. Inni kaan namni tokko faayinaanshaal difikaaltii keessa galee liqiirra jiru sana yeroo irraa eegamu sanatti yoo kaffaluu dadhabe baankiitti dhiyaate yaada isaa ibsachuu qaba. Baankoliinis immoo yookiin yeroo isaa dheeressu yookiin immoo liqii sana yeroo biraatti postpondii gochuuf dirqamni irra jira. Namni kastamariin tokko immoo gaafachuuf mirga qaba jechuudha. Inni kaan maayini yeroo hundumaa wantoonni ismuuzii ta'anii deemanii yeroo iddootti koomiin jirutti koomii sana dhiyaatanii dhiyeessuuf kastamariin mirga ni qabaata jechuudha. Waan irratti ittiin gammanne waan isaan muffisise yookiin immoo kaffaltii isaarraa waan eegamne irraa yoo baankiin chaarjii gochaa jira ta'e dhiyaataniitu mirga kompileenii sana dhiyeeffachuu qaba'u jechuudha kastamariin hundumtu. Gara dhumaatti waan hin kaasu namni tokko fedhii adishinaalii waan amma baankii isaa waliin yookiin faayinaanshaal isaa waliin argachaa jiru sana waan dabalate yoo barbaade itti dhiyaatee gaafachuu ni danda'a jechuudha. Baankiin immoo namoota hundumaaf inkiluusiviidha, aksesabiliidha. Itti dhiyaatanii tajaajila argachuu barbaadanii gaafachuuf mirga qabu jechuudha akka kastamara tokkotti.
Gosi baank akkaawuntii immoo maal fa'aatu jira? Amma fakkeenyaaf garaagarummaan jiru maali?
Ayyee, galatoo mileensa. Yeroo baay'ee baankoliin akkaawuntii baankii dhimma itti baanu baay'een isaanii tiraanzaakshinaal akkaawunt waanna jennu sanadha. Maayini everyday baankiin kan jennu sana viizaa deebit kaardii kan qabu horiitti baasuufis ta'e dhimmoota tiraanzaakshinii guyyaa guyyaatti raawwannu sana tiraanzaakshinaal akkaawunti kan jennee waamnu sanadha. Inni kaan seeviing akkaawuntii kan jennudha. Inni kun immoo namoota qusannaa goolii isaanii gara fuulduraatti aktiivii gochuu barbaadanii kan jajjabeessu herreegota qusannaa adda addaan hin jiraatu. Herreega qusannaa yeroo gabaabaas ta'uu danda'a, yeroo dheeraas ta'uu danda'a. Herreega qusannaadha. Herreegni qusannaa kuni beezikalii interestii tiraanzaakshin akkaawunti sanarraa adda ta'ee kaffala. Herreega qusannaa kan jennu sana jechuudha. Yeroo gabaabaas yeroo dheeraas ta'uu danda'a. Inni kaan term deposit kan jennudha. Inni kun yeroo baay'ee fixed term investment jedhee waan lakkaa'amudha. Namni jee tokko irraa kaasee amma waggaa shanitti namni horii qabu 1,000 irraa kaasee itti fayyadamuun barbaadu taanaan interestireetii guddaadhaan horii sana baankii kaa'achuu ni danda'a jechuudha. Ji'a tokko irraa kaasee amma waggaa shan isa caalaas deemuu danda'a jechuudha. Inni kun term deposit account kan jennudha jechuudha. Inni kaan credit card account kan jennu kana credit card ni maayini financial institution garaagaraa credit card kana kastamaroota garaagaraaf ni dhiyeessu. Kireedit kaardiin kun beezikalii akkuma liqiitti kan lakkaa'amu sana interest free periodii ni qabaata. So interest free periodii sana keessatti horii fayyadaman sana yoo kaffalanii kan interest chaarjii hin goone yommuu ta'u, garuu interest free periodiin sun eddi darbe booddee interestii guddaa kan chaarjii godhudha. Yeroo baay'ee hin jajjabeeffamu. Namni full credit balance isaa dhuma statement isaa irratti hin kaffalle tokko credit card on average interest rate isaa yeroo baay'ee percentage 20 dha. Garuu interest free period sana keessa namni tokko kaffalee full balance isaa kaffalee xumuruu danda'a taanaan credit card kana fuudhee fayyadamuu danda'a jechuudha. So credit card kun critical dha. Garuu wantoota garaagaraa illee offeroota garaagaraa illee waan of keessaa qabudha. Credit card kan jennu kana jechuudha.
Galatoomii Muleemaa, amma mee maamiltoonni fi baankiin waliin dubbachuutu jira. Yeroo tokko tokkotti ergaadhaan isa ta'u yookaan immoo meeseejii isa jedhaniin kominikeeshin ni jiraata. Hantuuta toora intarneetaa irraa gaggeessamu akkamiin hawaasni of eeggatuu qaba jetta yookaan immoo dhaamsa argatus sobaaf dhugaa akkamiin baruu danda'a?
Dubbiin iskaamii beezikalii hattoota intarneeta jennee fudhachuu dandeenya. Yeroo ammaa kanatti teknoolojii kanaan wal qabatee isa kamtu sirriidhaa, isa kamtu sirrii miti jedhanii adda baasuun xiqqoo baay'ee ulfaataadha. Garuu teknikoota garaa garaa yoo fayyadamne sirriitti adda baasne inni kun sirriidhaa, inni kun sirrii miti jennee murteessuu dandeenya jechuudha. Iskaamonni baay'een isaanii waan akka baankii impersoneeshin iskaam kan jennu tokko, email compromise scam kan jennu kan biraadha. Baankii impersonation kan jennu kuni waan akka baankii kee irraa emailiin si ergameetti, waan akka baankii kee irraa SMS'iin si ergameetti, waan akka baankii kee irraa bilbilli si bilbilameetti namoonni bakka baankii kee bu'anii namoonni pretending godhaniitu information garaa garaa asirraa baasuuf yaalii godhanidha. Yeroo baay'ee gara baankitti kan dhufu komanii kan ta'e kana wantoota akkasii kana gargar baasuudhaaf wanti jalqaba nuun gochuu qabnu meeseejiin tokko gara mobaayilii keenyatti yommuu ergamu yookiin imeeliin tokko gara imeel adreesii keenya irratti ergamu yookiin immoo namni tokko bilbilaani financial institution akkasirraa si bilbilaa jira, baankii akkasirraa si bilbilaa jira yoo hin jedhate haala nuti adda baasuu dandeenyu ni jalqabaa. Waan baankii sanarraa bilbila eeggachaa jirru jiraayi kan jedhu sana of gaafachuun isa jalqabaadha. Waan eegaa jirru yoo jiraate sirriidha. So conversation keenya sanatti fufuu dandeenya jechuudha. Inni lammaffaa meeseejiinis yoo dhufe, imeeliinis yoo dhufe waan baankii keenya irraa eegaa jirru yoo ta'e already wanticha sana wajjin wal beennaa jechuudha. React irratti gochuu dandeenya. Garuu yeroo baay'ee waan eegaa hin jirru yoo ta'e, imeeliin akka nu ergamus waan eegaa hin jirre yoo ta'e, meeseejiinis akka nuuf ergamu waan eegaa hin jirru yoo ta'e yookiin bilbilis yoo nu bilbilame akkasuma jechuudha. So eegaa hin jirru taanaan dhaabbannee wanta sana sirrii miti sirrii baankii koorraa naaf bilbileem immoo baankii koorraa miti kan jedhu sana adda baasuun barbaachisaadha jechuudha. Baankii impersonation scam warri jennu kuni yeroo baay'ee kan isaan godhani sense of urgency irratti uumu akkati tasgabbooftee yaaduuf yeroon arganneetti sense of urgency irratti uuma taanaan waan akkasii yoo dhufe dhaabbattee wanta sana madaaluun barbaachisaadha jechuudha. Inni kaan liinkii yookiin immoo attaachimentiin SMS'iidhaanis haa ta'u imeeliidhaan yoo ergame wanta sana akkuma sila kaasee eegaan jiru taanaan liinkii sana banuu dhiisu yookiin attaachimentii sana banuu dhiisu. Attaachimentii sana yookiin liinkii sana gaafa bantu peejii biraa irratti si geessa taanaan yeroo baay'ee dhaabbattee ilaaluun gaariidha. An experience hin qaburraa ፋይናንሻል ኢንስቲቱሽኖኒ ባየን ባንኮሊ ባየኒ ከስተመራ ፊ ሊንክ ሳተው አታችመንት ኤስኤምኤስ ኢዳን ሳተው ኢሜል ኢዳን ኢኔርገኒ የሮ አማከነት ቪክቲሞኒ ባየን ከለቲ ከናኒ ጃቀበ ማጅረኒ ፊ ሊንኪን ኢኔርገኒ አታችመንት ኢኔርገኒ ሶ ዮ ሊንኪን አታችመንት ኢኔርገሜ ሌሪሊ ዋትስነች ራተውሳ ዮኪን ቢል ብሌጋ ፈቹ ዮኪንም ዌብሳይት ስሪት ደምኔ ዋንተሰነ ቁልቁሌ ፈቹን ጋር ይላችሁራ እኒ ከምራ አካውንቲንግ ኬ ኮምፕሮማይዝ ቴራ ዮዋቲ ሆሪ ከነ ሆሪ አካውንቲንግ ኬ ከነ ኬ ሰጅሩራ አካውንቲ አራ ሲበነ ከነቲ ኢሚዲየትሊ ኢንደቨርሲ ቶይቴ ሆሪን ኬ ስራ ፈተማ ዋንጀሩ ሜሴጅን ይሳተው ብልብል ይሳተው ኢሜይልን ይሰከስ ዮሩፌ ተካ ባንኪንግ ከሚዩ ባንኪ ኬራ ገረ ባንኪ ብራቲ ሆሪ ደበርስ ጀዴ አጅዘትላቱ ዮ ሚሲንግ ኬ ነው ይችላል ሶ ዋነከሲ ከነ ዮሩፌ እንኩኒ ባንኪ ተስድራ ሚቴ ይችላል ሶ ሰላም ኦፍ ዳበተን ይላሉን በርባች ታራ እንካኒ የሮባየ ከነሳንጎረኒ ሲቢል ብለኒ ካኒቱ ፐርሰናል ሴንሲቲቭ ኢንፎርሜሽን ከንጀኑ ከና መቃከ ጉቱ ያርሎ ተኬ አከስማስ ሞባይል ኬ ኢሜይል ኬ ነም ኒቱ ፈኮ ቢልብሌ ሲጋ ሀተታና ባንክ ኬ ረታና ኢንፎርሜሽኒ አመንስ እንጀረ ከና ሁንዱማ ሁልድረስ ታራጅ ራጃቴ ዲመት ሲራ ምርከን ይፈቱ እንቀባቱ ሶ ዋነከስ ሴንሲቲቭ ኢንፎርሜሽኒ ነምኒ ቢልብሌ ሲጋ ፈቶ ጅራቴ አበቴ ዋንቲ ኮንስትሪ ደሞ ስሪ ሚት ሰጀዱ መዳሉን በርባች ታዳጭራ ቢኮዝ ባንኮሊ ባየ ዋነከስ ጃንጋ ፈነፍ ማኒ ከና ወልቀበቴ ዋንን ደበርሱ በርባዱ ዮ ነምኒ ቶኮ ባላነከስ ረቀቀበ እኒ ጀልቀባ ከልኒ ጎቹ ቀቡ ቶኮፋ ዌብሳይቲ ፋይናንሻል ስነረደቀ ዮኪን ባንክ ስነረደቀ ዋን ተረቀቀበ ስነ ሪፖርቲ ጎቹላ ዮኪን ኢንተርኔት ኢራንስታተው ቢልብላንስታተው ደፈኒ ባንክ ሰናወልኩ ነመኒ ኢንፎርሜሽን ስላን ረውቴ ፐርሰናል ኢንፎርሜሽን ላን ረውቴ ባንክ አካውንት ዲቴሊኬኛ ስላን ረውቴ አበነቱ ኢሚዲየት ሊአክሽን ይፍረቹ ኑ ራይገማቹራ ባንክ ኢንፎርሚጎቹን ድርቀምኒ ኑ ረጅራቹራ ሶ ቢፈከናን ኦፌ ጉደንደኛ አከ ዳምሳቲ ስካሚና ከሲዮኑ ገቀበይ ቶኮፋ አበነ ኢንፎርሜሽን ሰነ ቁልቁሌሱ ለመፋ ኢሮባዬ አቶ ተከስራው ፈጉራፊ ቱ ሌየር ሴኩሪቲ ከንጀረሙ ኢሜይል ዮኪ ሞባይል ዳ ወልቁንም ስስኔ ቶኩን ኢንተርኔት ባንኪንግ ጋፈሎጊ ገኑ ሜሴጅ ራከ ሞባይል ከኝ ትሩፉ ዮኪን ሞ አፒ ፈየደ ማጅረታ አፒ ከኝ ጋፈበኑ ኢሜይል ዳ ናከ ኮንፈርሜሽን ለማፋዱፉ ቢፈሰናን ኦፌጉ ደንደኛ ቹራ ቱ ሌየር ሴኩሪቲ ኤስታብሊሽ ጎቹራኒ ኤኒ ሰስፒሺየስ አክቲቪቲ ዮ አርግኔ ባንክ ከኝ ቤሲሱን ኑራይ ገማ እኒ ከምብራይ ሮባዬ ሶፍትዌር አፕዴቲ ኢንጎኑ ሶፍትዌሪ ሞባይል ኬኝ ረቲ አፒ ፋይናንሻል ኢንስቲትዩት ቶኮ ዳውንሎድ ጎኔ ወጋሰዲ ወጋፍሪፍ ኢቱ አፕዴቲ ኢንጎኒ ዮን ቴኘቴ ስካሚፍ ባዬ ቪክቲም ያከታኑ ኑሳት ላይ ችላ ሶ አውቶማቲክ ሶፍትዌር አፕዴቲ ሰነተር ኖን ኢንጎቹን በርባች ሳዳ ይችላ ዳምሰናል ስካሚ ወሊኝ ወልቀበቴ ጅሉ ከነል
ኦቦሙሌ መቃ ሆርዶፍቶታ ኤስቢኤስ አፋን ኦሮሞን ጉድፍኔ ገለቴፈና ኩታ ለመፋፍ ይሰጡ ሙራሳስ ቶርቤት ዴስና ካን ሲኒ ዴሴ ለንዛ ድንቃቲ ኤስቢኤስ አፋን ኦሮሞ
ኤስቢኤስ
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 ኤስቢኤስ ራዲዮ